abatwala amasomero mu kitundu ekya Mukono n'okusanga government mu kitundu kino bagamba nti wakyaliwo okusoomooza okw'ebizimbe mu masomero ebitamala kyokka ng'omuwendo ogw'abayizi gujja gweyongera buli lukya. Wekusaba abavunaanyizibwa babayambeko okubadduukira mu mbeera eno. George Wateta, mukulu w'essomero lya Nakawunyi Senior Secondary mu Nakifuma Naggalama Town Council, agamba nti omuwendo ogw'abasomi guzze gweyongera buli kaseera olw'abazadde okuzuula ekitundu kyonna naye kyakabenje ate abakulembeze abatwala ebyenjigiriza mu kitundu tebanaba kufaayo kukakasa nga ate n'omuwendo ogw'ebizimbe abaana bye balina okusomera nagwo nga gweyongera.
Era njagala kubategeeza nti ennaku zino abaana beeyongedde ennyo mu masomero gaffe aga gavumenti agayambibwako gavumenti, era nga ffe wano saawa zino tuli mu baana, tugenda mu baana 17. Actually recordisi zaffe ziri ziyingidde 16, which is a good sign nti abantu beeyongedde okufuna trust oba obwesigwa mu masomero gaffe olw'engeri gye tusomesaamu. Twandika twakola submission batwongereyo ku bizimbe era tuke